matanga sekera kwa viuno vya paikoko kutoka mazabe picha twazi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chani kimoko cause it's just wanna let them know my feet are muted.